ducada waqtiga eedaanka la eedaamayo. Yaquulu mithla maa yaquulu almu'adhdhin illa fi hayya cala assalaati wa hayya cala alfalaax fayaquulu laa xawla walaa quwata illa billaah. Waxa uu odhanayaa qofka eedaanka dhegaysanaya, mu'adhdhinku waxa uu leeyahay, allahu akbar markuu dhaho allahu akbar buu ka dabadhihi, ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah buu ka dabadhihi. Laakiin marka uu gaadho xaya cala asalaat iyo xaya cala alfalaax waxaad dhahi laa xawla walaa quwata ila billaah.